Wansi womuti gwa feno gogolaba wenna tulanga ne kitenga de jolaba nensuna suna obuhimba nenkuba nasulanga wakabaka sente nefuna abanyumirwangamu akasente bakawa Zijja zireta mwana muwale yakula naola Nakisulamu ekidomo yimbire Kamonyumira nyaka imba nazina Era tewali kulanga kulala Namusabira owakanamba Kuba omutima mwana muwala Yakukubira owakagwala Kandukuvire kuntono Olide Owe nnajja mama wo Owe nnajja mama wo akuzala Owe wava mama wo Owe wava mama wo akuzala Anti watwala masoge Ekifaananyi ky'obulungi bwemu kwe kiraga Bwe njagala ennyo ku mutima Twagalana nnyo kwe totulaba Nga twadigida mu kibuga tatulaba tunyoma Mweyogako ne ya bbululu gye yayambalanga n'abasaaliza Nanzisekera mu kibugunyu Mama